mwaramutse neza dususurike address email radio yacu @gmail.com naho Facebook VOA radio yacu mugisha w'ikigali arasaba indirimbo ya Safi Madiba na Harmonize yitwa One in a Million atishimishe abanyeshuri twiganye muri APEC Kamonyi. America ikiganiro dususuruke dususuruke zose uzisanga ku rubuga rwacu wazitatu akadomo radio yacu vewa akadomo.com mu gice cy'ibiganiro ahanditse umuziki dususuruke Facebook ni vewa radio yacu address email radio yacu @gmail.com ohereza numero yawe ya telefone tuzaguhamagara utashye inshuti n'abagenzi.
Ome nitwa Mazambre Claude nkaba ndi ibuyengero muri province Rumonge nkaba nifuze gususuruka ziza abasyayi banze bari ngaha ibuyengero mwibanda papa wanze yitwa Niyongabo Gerali mama wanze nawe akaba yitwa Ntacunayigize Jonas nkaba nifurize gususuruka byiza nimubona Jonas sabuwera simebo batazira wayiti intunze bazire sabira duha Arutemo gakuyano Sandrine kubwimana Odette akaririmbo ndabasabiye ni noropwe kasa tubi murakoze cyane
na urakoze
Yeah.
Turasusuruka ku ijwi rya Amerika. Address email radio yacu @gmail.com. Kuri Facebook VOA radio yacu, Habimana Enoch yatwandikiye ati mperereye Burera, umurenge wa Butaro, mu ntara y'Amajyaruguru y'u Rwanda. Mu mpindirimbo yitwa Ibyatsi ya Oda Paccy, nyituye abantu bize TTC Matimba. Habimana we, ngiyi Ibyatsi ya Paccy.
Jab, 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 jab umuhungu dukunda nakunda kuryoshye numunyamujya kunda kuryoshye yambwiye kwa tankunda ko nge ndi fresh mubira kuri ukundo rudapimirwa kunyoka none iminsi baje myinshi kubi narukundo nta mitoma mbona ngwara shaka kungira umuntu we nibagirwa nge wa mbere nkamira nawe abantu bakunda kujibyati bagashaka umunezero umubyati oya njyewe siniko zibyo byati biki ibyo aha byati
Dususuruke ni hano ku ijwi rya Amerika. Email radio yacu @gmail.com. Kuri Facebook VOA radio yacu bizimungu.com yatwandikiye ati muraho neza kosima we uraho nawe urakomeye. Urakomeza utimba mu Rwanda Muhanga Nyamabuye Gahogo Rutenga. Buri gitondo nkurikira ibiganiro bya VOA kuva saa 11 n'igice. Nifuzaga ko mwampa indirimbo More and More ya Joe. Ibashimishe mwe banyamakuru kubw'ibiganiro byiza mutugezaho. Murakoze. Bizimungu koma, na urakoze, turagushimiye cyane bituvuye ku mutima, ugire weekend nziza. Ngiyi More and More ya Joe.
More and more than ever.
ikiganiro dususuruke ni ku ijwi rya Amerika. Facebook VOA Radio yacu, address email radioyacu@gmail.com. Ohereza numero yawe ya telefone tuzaguhamagare ususurutse inshuti n'abavandimwe. Dususuruke kandi zose uzisanga ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacu.com mu biganiro ahari umuziki naho. Dushoreje ku butumwa bwa Uwimpaye. Inshuti zacu mwese uko mungana ndabashimiye cyane. Mugire weekend nziza, mwari kumwe na Thomas Kamirindi. Murakarama.
Nitwa Uwimpaye Jean Damascene, nkabana nturuka mu murenge wa Burega, karere ka Rulindo, mu ntara y'Amajyaruguru. Nkaba ntasha inshuti zanjye uwitwa Hakizimana Frodoire, natasha Uzayisenga uri ahantu mu mudugudu wa Kiziba, natasha mwishwa wanjye witwa Mushimiyimana, natasha Sengimana Faustini, natasha n'umudamu yihangurije uri mu burasirazuba mu mudugudu wa Kirindimure, natasha n'abaturage batuye mu mudugudu wa Kantabo bose ndabatasha. Aba mbasagira akaririmbo bita Mamu.
Mamu,
La nante la ya li bala o mamu. La nante la ya li bala o mamu. Ya no hay bandista ya na foto mamu. Tika poco samo balina ya o mamu. Sonja telefone lo ba o bimaka mamu.
Mamu. Awa su sokri na lobi na kumbinga mbo ona zandumba yomo ko ebisangai mobile matindo na poto po oya kuboko lombana yango na pesto signature e kuma yo awa oyebisina mobile na telefone ko deux fois par jour na 6h du matin na minuit après minuit soka telefone yo okamati kisi ya bangundi okompe ndako mobimba po bana balala titango yo kozonga po oyebi ke mobali na telefone na 6h du matin ntango atelefonaka yo yoka ndenge oyebisaka na mobali na yo.
Alo papa bana soto na biso ka malamu kande bana no wa mwae te vraimo bulu likamu soki mwana ya mokia mobali azo elongi no papa
Come on. kana tekiye mamu.
Oh mamu, kindumbo yoza kufinga ngaile lo mamu. Soki na tali malamu tozalika kanilenge mamu. Eloko yoza kuprofite na kate libala. Po ata oboti bana na nibali mosusu. Okopesa bana wana kombo kaka ya mubai na yo. Mamu, oyebike kindumba na ngaile na zuaka. Na profita kepai na wete mamu. Koma ngaile. Oyebi que na zana nyoso mamu.
Vamos a morir.